Money please come follow me, nifate na usichoke kuzaa, ujaze mkokoteni, ukinitaka unikose ni kwe wapi. Shopping spree, bags za shopping zote ni designer, nikana OCD na go hard ka kuotedi. Mi kufollow fio ni otori, nyashu rap ka nobody, wanachoma picha constantly, mi nataka tuishi comfortably. Make one kile ilo, niki try kujenga economy. Rap imekuwa comedy, rap imekuwa comedy. Wow, unadai aje, rada ni gani, sema ziwa wake ngoma inapiga kama kibare, nilitwa free ukabaki umesare. Get it? Free sare kwa shingo wa ya hatari, niko on fire kama tofali, nishaifanya already, niko wekuwa wewe kama kochali. Sa hilo utayona ndo utakubali, tumetoka mbali. Shin City ni maridadi,
ni maridadi.
Na take time yangu nakupa kitu kali, jo mumongelea for years, mse hata kama waoneshe immaculate ideas, na hope wane ni possible kumatch venye na think. Hakuna kitu atuwezi do, atuachi shipi sink, kutrust na kubelieve, no winge wax, no do it big. Last but pia not least, have no fear no please, strength to tatumia for this, ni more than yako natural, so wejwa hapo unaongozwa. City mejaa na mataa na vibes tena kwa sana, kuparing una fight na thoughts za kuachilia dream ina kaina cost too much. It seems utaenda lost, you can't believe unabeba hii cross too bad. Unakumbuka God ndo boss, so stories are lost, yo ni nut no goso. Ukipata unasaidiana, of course makosa ni kuosa solo. Ukiosa matax ni nomo, hakunanga break kwa loyalty, hakuna baraka kwa uchoyo. Toyo kabisa moyoni, rifa inawaka, my ideas na flow, inspired na projects ya kuacha legacy. Siki tunafanyia doka, ingekuwa hii matha, ingekuwa ina make sense to me. Just reality kisha baranks, nataka tu kuona ukidance, nataka tu wakupe chance. Natuma salamu kwa guns, kanishe kuangusha ni once, kasije kuangusha relax, malistai kuangusha ni buzz. Nishaifanya, already niko, wekuwa wewe kama kochali. Sele utayona ndo utakubali, tumetoka mbali. Shin City ni maridadi,
ni maridadi.
Na take time yangu nakupa kitu kali, jo mumongelea for years, mse hata kama waoneshe immaculate ideas, na hope wane ni possible kumatch venye na think. Hakuna kitu atuwezi do, atuachi shipi sink, kutrust na kubelieve, no winge wax, no do it big. Last but pia not least, have no fear no please, strength to tatumia for this, ni more than yako natural, so wejwa hapo unaongozwa. City mejaa na mataa na vibes tena kwa sana.